Vendo Xangô se tava sai su, lua milu mersa, como lutera que eu fui amanhã com a Tchore, me, ia milu mersa que na, ua camita, dombeto na mlungu. E, me mesma coisa, tô barrando uma programa, na camita, se uma salicho. Me que programa, o ambolangari, tava zé, siani, siani, zé, mani, ni, lisua, rapiri, manza, na, ha, yeluna, na, mi, bia, mani, tchor, ni, rifa, silote. La Africa, mane chwalo ni ngambamu kaufela kolpila, luna avoka munu. Mi kachenu, awa luka talima litaba, zesi anisiani, mi luka tona hamoho, mi haiba kuna nibaba bataku tona niluna. Nimi na lua miami uhela, kulilube hamoho, sisi na kamita. Mi mosi livari kuri mkona kulizeza na kukaofela ni luko na kubaha moho. Lulume lise baba tonanga niluna po masule bonawa bonawa nawa. Lulume lise vove vominyo ikwani manitua ni vokasare. Yeni. Mi haiwa kuna nze mwuswalezi kauke, mukoneku zivisa. Kwa kuna nze mvataku lufazengwi, ya mvataku lufazengwi, luwa kuna kumilize za kwanu. Luwa kuna kumilize za kwanu, hamvata, haiwa kuna nze mvataku lufazengwi, zeli teniko. Mi kachenu kila mvulo, ye mazazi ali shumi mkiliza zilavuli shumi nilavulova ngui la kweli ya kandao ye kiliza zilavuli shumi nilavulova ngui la kweli ya kandao 19th May kachenu mi luazwe la pili. Mi ki taba ze lumiswalezi mwana kwa chwale ze amani nilizo la pili mi lubata kutari mama Afrika kulikanti Afrika kana ilu kulohile kana Afrika ilu kulohile mi kakutari ma litaba nike zahalo ze ngata ze zahala ma Afrika lukona ku vona kuri lukona ku ziba kuri kana Afrika ilu kuru hile kapachwa kakutari ma kakutari maritaba zee zahala. Ma Afrika. Kikuli kana Afrika ilu kuluhile kapachwani. Kiyo na puzo yaka chenu. Mi hamva taku va niluna fa moya fa. Lukona kumifa sibaka. Kimi zuzu. Ye li shumi ne asam laho ahola ya li shumi ngwi ya musihari mi programa yaluna imata famoya kuza na kwa chwale kuisa hola pili ya musihari mi luna ni nakoenga taluri kuri ya kutona hamoho luna ni nakoenga ta ya kutona hamoho mi puzo kikuri kana Namibia ilukulu Mi que puzelo puza cacheno. Mi vavam vakari vati Africa. Ilukulu hile kasi politiki. Mi haisika lukulu ha kasi fumu. Sifumu sisari mwama zoho. Avazwa hule. Kapa sisari mwama zoho amazwa hule. Mimazwa hule vakibu na vavusa kasifumu. Lunalu vusa kasi politiki. Kona kuri kuna ni shutano fala political independence o kapa political self governance ni yeva kona kubiza kuri ki economic freedom. Kona kuri kuna ni zeo kilitaba ze shutana. Political freedom ni economic freedom zeo kilitaba ze shutana. Mi mwa Afrika kubonara kuri luna ni tukuluho ya politiki. Mi luna ni tukuluho ya politiki. Kono haluna tukuluho ya sfumu. Sfumu saluna, sisanzi mama zoho, amazwa hule. Mi haiva haki chwalu. Muzi vise kuri vatiri Africa is free entirely. Kono baba vahana kuri Africa is politically free, not economically free. Kona kuri selu kona kuyeza. Chwale kuri Afrika ike mele fani kasi fumu sayona. Kisi kama. Selu kona kuyeza. Kuri Afrika ike mele. Mi ive nisi fumu sayona. Kiss kamai. Yeo kipuzo. yelu kona kuipuza kayon. Ni hamuka tali mama Afrika jina haze 54 Afrika 54 states of Africa. Mi hakunana ha yena ni permanent seat my United Nations Security Council. Kono kiri na haze na ni voting power. Kwa nata bae koma kisa. Kuli. Lina haze mashumi. Lina haze ze mashumi ake talizoho nizene. None of these countries has a permanent seat. Ma United Nations Security Council. Me Puzo Kikuli Kanti King. Sesti sachwa. Kekuli, lina za Afrika, lina nivui karavel, bubu tunahulu. Kekuli, amuka azvisa, amuka agia kwa United Nations General Assembly. Kuli muzvisa kwa teni, miezento, minus 54 African countries. Kona kuli, hamusa na voting power for. Kekuli, kere muzvisa, 54 countries. Kwanakuli is almost half, 1.4 billion people, ma Africa. Kono, muza maiswa kili na ha, zeza kuli kili na ha zenyani. Mi hangata, lubata kutuanga kuli, kuna ni, Japan, Africa Summit, kapa, France, Africa Summit, mane England, Africa Summit, kia ufeda ya kata ni summit, lua ya kwa summit yao, mi lua wa visa, kapa valu visa, ni vayolu luta, zewa sonaku, zewa sonaku yeza. Kona kuri vayolu luta, vayolu laela. Kuri Afrika, semu sonaku yeza kise, semu sonaku yeza kise. Kapakiku uri mwendi, hauri njewe, niroka vayomu hulu, hauko ni kukutekiwa. Kwa kensakuli hauna sahau. Kana kikuli, hauna saluna. Kana kinitikuli, luna wa Afrika, hauna saluna. Nji. Kapa mwendi luna ni saluna. Chole mwendi, lubatu, baba na nivulembe, kwa kuzwise za pili, ekapaka kwa kuizwisi za pili luna vengi. Kapa mwende halu na bulembe. Mwende kuna nilize nguli sitatalisa. Zelu sitatalisa. Kuzo la pili. Mikiri kama nizeo. Zeko nako sitatalisa. Kuli luzo la pili. Kiri kama nizeo kona zeko nako kusitatalisa. Kuli luzo la pili. Kuli luna ni Sadek. Ki Quinto, it's an economic bloc. A key Southern African development community. Inani watu batolikana almost 300 million ya watu. Kona kuri, keep purchasing power yetu nayo. It's the largest economic bloc. One of the largest economic bloc in Africa. Kono masadek mo, ni mo anana ni vutata. Luza maiswa kina hairi ingwi, yona South Africa. Mi kasaku, ki South Africa, South Africa Customs Union. Mi saku ye, ikamile Botswana, ikamile Eswatini. Mi ikamile Lesotho, mi ikamile Namibia. Kono saku, hakikuli mwendiki sadiki. Saku ki South Africa Customs Union. So ki Customs Union of South Africa. Kona kuli, how comes Namibia is part of Saku? I mean, is binding under Saku. Kona kuli, Namibia under Saku, habakoni kubanisirika nisesingu isasifumu, kwa anda Saku. Kona kuli, toyo is binding. Kuli, Botswana ima Saku. Lesotho, Eswatini, Saku nivona. Kona kuli, habakoni kule kisa kapa kuita masirikani. Niye nguinaha kwa anda South Africa. Kapa iskatato, kapa iskatumereo ya South Africa. Mi kubonala kuli South Africa ihapileli na hazeze zene. Ihapileli na hazeze zene kakuvele kisasaku. Yonayi ni mwendi kona kufasilikani se stuna saasfumu. Kono silikani seo vizwa kari vizwa la South Africa. Abasika heza kulivatili haiva kisilikani. Haiva ki economic block. We should change SACU to a different name, accommodating all of us. Kono, SACU ivizwa kuri ki South Africa Customs Union, or South African Customs Union. Momuka iveela kafela. Kona kuri, chwale Botswana yona yemikai. Lesotho, Eswatini, ni Namibia, ba yemikai. Kona kuri kili membala za SACU. Kantese kubona hala kuri, masadeki, lina haze veto likana ze tanu kikubea South Africa, Namibia, Botswana, Eswatini, Lesotho, kili na ha ze tanu. Kona kuri hali lina ha ze tanu ze libuswa kina haring kasfumu. Mina haye kina ha ya South Africa. Kona kuri na ha South Africa ivusali na hazene kasfumu. Mi haitaveli kuri dina hazene ze kuzona kupeni na haye ka itenga masilikani ni Zambia, kapa ni Zimbabwe, kapa mani ni Kenya, kusinatumelo ya South Africa, kuyakamilao ya SACU. É. Kono mukazi wakulikanti saku. Ikena chwani kapa Namibia ifumana mukauman mwasaku. Kono mukatozwe la pili asamla ho akumiza mati hanyani luto yandulula kakutala.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I am planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the I.
Eni shangwe, wazwe la pili. Mi e kili tabazeo suna kuipuza luna vava inzi mana mibia nilina haze. Kona kuli luazo la pili. Mi kona kuli lina haze sonike vo Zambia zona hario masaku. Kono Namibia ikona kuitenga masilikani sa nilina haze kuyakatu melano kapakatu melo ya South Africa. Kona kuli kona silikani sesi zwela pili. Chwe, lutani meha inya ni ka yelu viza kuli ki foreign direct investment kapa ma foreign direct investment mani chwe lakuna ni ma direct investment aluna elsweli lunava tu baba pila mana mibia. Vungatavalu nalu plakuri, lusonaku van my investors. Baba zwakwande. En. Kona kuri, kona lu zibe kuri. Kuna nvatu wa viza kuri, kima domestic investors. Vatuwa izali pulukelo. Kwa lizwe la piliza naha. Vava zwa manaha. Vava pipa manaha. Vayahi vanaha. En. Kwa nakuli foreign direct investment. Kikuli. Kiva yahi vama. Kima zwa hule. Vava taha kwanu. Kutoyeza lipulukelo. Mi Mivata kwa nukukutoeza lipulukero. En, kona kuli. Vao, babizu wako likima foreign investors. Kono minamu kona kufama local investor. Mimso nakuvona kuli. Muya kwa tolopo ye mwenzivu kafini yona. Kuli mulufemu vuo. Luvatakuyaha livapaya lambora. Kapamane luvatakuyaha sivaka samileko. Wanao viza kulikima malls, maskua. Vata kuya hasi vaka samileko. Vaka sali texano, kukuna neli ntolo, vaka sali ntolo. Mivami famuvu. Mova inezi ma investors. Vaba ya hile ma malls mo. Vaba ngui kiva ya hivana. Mimwendi vaba ngui ha kiva ya hivana ha. Vaba ngui ki mazwa hule. Kono baya hile vintolo. Zetuna. Mi baba ngui baya hile lipatela. Chwalo. Kimi zuzie mashumi ya maveli. Ni yemila alu. Yesi ya lezi kwa hola ya alishumi peli. Ya msihali. Kona kulikuna nilitaba zelu vulaya, ni zelu zestatari saa. Kuli Lucy Pumani, Luna Nisanda, Masfu Musana, kapa luva para kalulo kwa kuhula kwa Sfu Musana. Yona eva viza masikuwa kuliki participation into the mainstream economy. Mihangata, lubata job creation. Yona, yona taba, ya kuli vatu babate misevezi. Job creation is not a solution. Kona kuli luna selso naku ituta haki job creation. Kono so naku ituta kuli kanti seba visa masiku wako li wealth creation king. Kuli wealth creation kant king. Kona itaba, zeo sana kuziva. Kuli hamsika ya kwa skolo, kuli hamto, hamkafeza skolo, mtova tamisevezi. Ni ile kwa skolo, kuli hamto amuka feza skolo, muyozi bakuli, kanti misevezi, kanti sifumu, sivupi wachwani, kuli mtovu pasifumu, nimina. Mtoi pangela sa minasifumu, kapa mtoi pangela ya minamisevezi. Kona kuli. Kilitaba. Zeluso nakuzivanga. Mi kilishutano. This one is over 10. Kuri, Haluma job creators. We are not job creators. We are not supposed to be job creators. We are supposed to be wealth creators. Kuri, Luipangela Saunasfum. Kuri, Luazva Kuri. Miluko na kubasanda. Kamtala. Sa Namibia Stock Exchange. Luko na kubasanda. Nisanda. Kwa Namibian Stock Exchange. Kapa Namibia Stock Exchange. Mi kikuzi wako likanti. Sesto kwala. Kuli nive walipulukelo nina. Kiesi kama. Kapa. Nive nilipulukelo. What does it take for me to be a shareholder in, you know, shareholder of any sort? Mikona lipuza zeso na kuipuza. Kona kuli msava fia ma shareholder. Hais mina hamusali vatu baba bata msevezi. Kono se muri vatu. Baba eza msevezi. Baba panga msevezi. Baba tisa msevezi. Se muri mina vatisi va msevezi. Kapa mane se mlimi na wapangi wa sfumu. Kona kuli, kili tabaze so naku zivaze. Kili tabazia sona kuziba. Mi hausa alizivi luko na kuzieleha hulu. Mi luko na kusiala luliva votana. Nge kuna ninzila ya kukona kumbosha faza vupilo waluna. Kona nzila yao haluizivi. Mi asamlaho akumiza mati. Luka tozwe la pili hape ni litaba zengwi. Zengata kwa mana nitaba ye. Musi kwa hule ni mawale samina.
Audio mnangeshefa ni wahara kushigifa oma kuroe kupitira muhurike radio station aweyo Eagle FM. Enya mkuro olongaha.
Motele zemba programu ya FND la mkulo kala hola ya vusupa haina mizuzu ya mashumi amane nieke tarizoho kwa marituto za masherengi mimi kwa ya sirelezo ya ripulukero za mina program ye mitise zwa Akiva FND Namibia.
Audio mnangeshefa ni wahara kushivifa oma kuroe kupitira muhurike radio station aweyo Eagle FM. Enya mkuro olongaha. Ningi kwa tafano na Monica kushikondosha ipindi kono rahitatu imwe, heari imwe, ne heari, imwe imwe no hamano. That is 0817147116. Mwamberewa kono rahitatu natu, mbali o hetatu vatatu, ne nola no natu. Nenge tumo emaila ku monica@eaglefm.com.na. Opo umone oshijemo shiri nawa.
Eagle FM, the eye. Listen to Eagle FM in Lüderitz at 91.2 FM. Listen to Eagle FM in Omthea at 90.5. Listen to Eagle FM in Mariental at 101.2. Listen to Eagle FM in Okahanja at 104.
No matter where you are, If you have a mobile device, you can tune into Namibia's number one talk radio station by downloading the Eagle FM app on the Google Play Store or on the Apple App Store. Download the Eagle FM app to tune into live Eagle FM programming or to listen to podcasts of previous broadcasts. Eagle FM, Namibia's number one talk radio station. Did you know that in Namibia...
Me... Luaz Rapid. Kona kuri, mkona kuziwa kuri, nini na mkona kuwa nisanda sa kuwa pala. Kapanika lulo ya kuwa pala. Kwa sumu sanaha, muliva ya hiva naha. Ni mwana mibia, hakunava ya hifela vanaha. Kuliva kiva ya hitota. Ni va kiba ya hifela. Kapa va kiba tufela. Hakunabu tufela mwana mibia. Kona kuli mutu ni mutu, una ni kalulo ya sonela kufapala. Una ni sanda kwa sifumu sanaha kapa kwa mingedenge kaufela ya kukona kuyaha naha. Mi halu tusisa, halu vaniko tusiso yeo, lukona kuba vayahiva Namibia, kapamani vayahiva Afrika. Vava nani tukel, ya buto kwa hulu, ya kuwa pala kalulo yetuna mwaku hula kwa sifumu sa Afrika. Ni butata kikuli Afrika ni hainu kuluhile kasi politiki kuli Izwile Mabukova. E, hausika lukuluha kasi fumu. Ni kavucha aziva. Nikolu kava ni licha aziva za batu baba ile kwa likolo, baba itutile. Yeo, haina kuva kalabo kwa butata balu, kwa alipuzo kapa, haina kuva tatulo kwa butata balu talimani bwana. Bakensa kuli pampiri inosi, nizivo ya matoho inosi, hakuna setusa. Mikutoko hala, bumatanga panga, buchaziva, ma, kutoka hala kuchilauka, mami sevezi, luli. Vinawa biza kuli ki practical knowledge. Kutoko hala buchaziva, mwari taba zesi ansiani. Mi vuchaziba bo kibo na mubu kati sakuli lube ni kaluloya kufapala lube ni selu tisa niluna kuli kanti kuna milichaziba za miliani. Mi ma Afrika kufumani muliani uosi leleza kwa butuku boni boni bo. Mi kubona hale kuri ma Afrika kufumani tatululo kwa butata bo kapa kwa butata boani. Mi kusike kwa hava kuri Afrika iveona yefi wa lituso. Kusike kwa utahala kuli Afrika kiyo na fela yefi wali tuso. Kubo China. Kubo Russia. Kubo Japan. Kubo Norway. Mane ni kwa tunaha totu inyani. Totu eza kuli kitotu inyani luli. Hatulikani ni silalo. Sali nyanti. tunahata tuweza kuli niko maski yetu na kukona ku, ku kana hakao kono kana hakao kikolu mate la kawa fela aluna palina haze tuna za Afrika kuliliofi wali tuso kutona tunahato taba yeo kitaba yeti savu tata mi kima swabi ama tunahulu kwa naha kapa kwa lifasi la Afrika kono kikuli kupisi sealu na kikuli nu luyo ituta mi lulumela kuli education is a key kuli education is a key to success kona mova lulumela mo Afrika. Education was the key to success, but not anymore. In fact, education alone, theory, without practical knowledge. Kapa, theory without any prowess in terms of innovation. Haikuna seko anakutusa. Kona kuli, lubule la kuli, education is a key to the job, but innovation is a key to wealth. En, kona mwonsa nila kuli aluhanye zalitavaze, kuli tuto en kiniti, mwendi kisi notolo. Kapa kinzila ye isa kwa kubata msevezi. Kono. Mwafrika luna ni maprofesa. Luna ni maprofesa mwafrika mwavanga tahulu. Mani tuwa nisikili tseza mbezi si tezi ma profesa. Vuvambo kaufela vwani vu tezi ma profesa. Kono baba ma profesa kima PhD holders only. Kono kima vanya ni ma professors who own business. And all professors have PhDs, but only a few of them that runs and own business. Or businesses. Kona kuli mavona shuta no endi 10-4. Kuli kimavanga tavana nima PhD. Kima professor. Kono vavana nili business kibaba inyani. Tuali elu bata kimani. Mibu ngata wabatu basole kueza. Batu yiku tisamiselezi. Hakivatu wake nili kolo luyesi mako. Kwezi kwa ma professor. Mwende wana ni tu pampili. Kono kipa na vatisa misevezi. Kwa kita vatisa na kuziba hahulu ya ukuli. Esi mwende. Kutisi selu na niona. Kwa mana ni isfumu. Mwende kiona esi yohande. Esi mwende kuna nifoku fosu kamisize. Mwari tuto zaruna. Kakuli vatu mwani na hazengwi vayoi tutakuli ntoye ipangwa chwana havai tutifela kuli waya ipangwa fa kopa. Ah. Vai tutakuli. Kopa kulikuzwe waya mwiyeza chwana. En, maishenguni na chwana. Kulikukone kuzwa waya fateni. Mi waya yezu ile fa kopa ye, yezu izwe chukamu kwa o. Ki waya yeko na kuseveli swa. Famu kwa na kuyeza ntambo ye chwana. Mimu tambo yeo ya pangwa vatu vai panga vai vona. Chole kuru naluo itutakuli. Luitutakuli ntoe ipangilwe fa ne ipangilwe. Luitutari simunu ho. E, kamone lipangelwa, kamone kupangelwa lika. Konoha luituti lika mo lipangelwa. Kona shuta noe liten. Kona kuri. Sone nga mwinzi fa watu wami lutaza za likomu. Kuli komu ya msa ikomu ya stole kio nae hamiwa miikuzo mzilili kuyona. Ni misika njisa komu kise wami fama picture kaofela alika mori nezi. Komu moi siyemo sa komu kaofela. Kono hawa milu tikuli kuli mkae komu ye kuli mwii hame mwiema chwana mi mwikaya chwana. Hakuna na kwenye mwile kwa mlaka. Kuli mwiovo na kuli kuli mwio hama komu luri. Mwieze mafosisa. Imila he komu. Mwele mamanto masiloko. Mwute luri kuli kanti komu hani yema chwana. Iyako na kuni pumba. Chwale, kono kasikolo, watu wafiwa fena maswani so, alika, ene maswani size, mone vaeze zalika. Kono kulikiri simulu hofela ziva lutua kwa likolo. Miha walutumi sevezi tota. Mimwe ndi kono sisi rubulaya mwa Afrika. Lua lutua litaba, kuliluri ve matoho, luri zive. We are taught to memorize things, theories, but not to produce things. Kona kuri halulutwi kutisalika kuri panga. Lulutwa kuri ntoe neyezizechwan. Mi Luka patina misika hape. Milto azwela pidi. Se luka siyale lwa kiho la fela. Eye. Yali shumi peli. Yese kwa na mwana kwa chwale. Mi musike maya kwa hule ni mawale samina. Luka to azwela pidi ya samlahu.
Norahi tatu imwe, heali imwe, ne heali, imwe imwe, no hamano. That is 0817147116. Mwambelewa konora hetatu natu, bali o hetatu vatatu, ne nola no natu. Nenge tumo emaila ku monica@eaglefm.com.na. Opo umone oshijemo shiri nawa.
Eagle FM, the eye.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Eni shangwe, luazwe la pili, mi luazwe la pili. kona kuri lituto zelulutwa lituto zelulutwa mu Afrika ekili tuto zesalfi lukau mikili tuto zeti safira kuri luziveri kamari tonza luna lubefera nizibo ya matoho miha kili tuto zetu zeluta likaza kwa mazoho mivala butari mwani nakoza kwa mulaho nevatisize lituto za kwa mazoho zine vizu wako likimanyua lweki batu wane valituta kule mataka ni kule marikota mautwana mani chwa ni kuyo mweta buchwani mi kwa likolo koluzwa neva umba neva lulela nevalulela mandu amaloti mane chwalo nikuya hamalapa nevaya hamalapa nikululela mandu amaloti mane vava mwine vaveta lichika nimisi vava mwi nevaveta mikolo nililavo nimisokwani mane vava mwi nevaeza maselo nevapanga maselo nilikundu mane nimisevezi yesiani siani kona halito lukuluhana vatu vatovulewa kuli nomo manual work kuti it is corporal punishment. Kono manual work was practical work. Mi vatu fava lutua fela masiori. In 1887 or 1872, Willem Roentgen invented ink. Actually, how do you come up with ink now? Hakuna yaziba kuli ink izwa fai. Konolo aluto malikolo kuli. Who invented ink? Mikona litaba zelu luzelu ziva hulu zeo. Me, you become a professor by knowing that. Kono, you are contributing nothing to the economy. With your PhD. Nothing. In fact, I'm sorry, you can even become an activist, a political activist with your PhD. Kakuli, there is nothing for you to do. Kona zelu inezi mwa Afrika. Kona zelu inezi mwa Afrika. Kona lituto zelu fiwa mwa Afrika. Mimo indi nivu yeleta vayekuli. Japan hava toi hapa kulikele vai koma va Amerika. Ni batilo chincha lituto zayona kaufela. Ni kuwa fali tuto zine mabako ndola zibona. Kono. Kwa Japan si batobo nakuni lituto ze hakizalu na ze kono haluko ni kuluana ni vatuba chwale ngana aluna ive tuna kufita tutoze mi wako nile kweza chwalo mikali limozengata Japan ne vile yonanaha ya bubeli mwa malifasi. The world's second largest economy for many years. Kona kuli, kena taba yusa na kuziba kuli, vava ngwi, nivu wana niva hapilwe, molu hapezwilu na kachenu. Kono, vako nile kulukuluwa. Hakilu na vanosi vene vahapilwe mi vene vakeni mwabukova konori na hazengata nelikeni mwabukova kono valukulu hile. Valo kuluhile. Mi vako nile kuikahela sumusabona. Kanti sesiru palelwa kuli luyezeta vaeswana kiskamani. Kiku ikina ni kutwaela kufiwa. Kiku ikina ni kutwaela kufiwa. Kiyo nataba yelu tise za kulilu luve vava shevile. Ni kupula kuri hakuna selu kona kuikezeza luna vengi kwa ndama zoho ama zwahuli ni vuli angelino ni bona butisakuri lusitatale maritava kaufela ni lubata kuteleza kwa ritava zeva lufavangwi
ibona kwa lavera puzo ya ngambolo ya msihari wakacheno taba yeri teniki ya kuli Namibia haisika lukulu hamari taba za sifumu nibulera cholo wakenisa kuli hamukata limisisa Namibia kakuli ya kalimbule za sifumu nkani tiruli ina ni sifumu kapa onama minerals au naswa nila kuli atusesi chava sa Namibia konumu maiwalu na kiwakuli lusai inzi colonized kilina haze bonala kulizizwe zipiri so hulu mali tabaza sifumu bakeno sakule hamukatali misaka kamutala lubulele ma minerals aso nenge gold gold hamukatali misisa luna niona kono chole kuyeza process kwanda kuli lwise mali na hazemu niona kalulo yeyi bonisa ndende ndifokuso ukuli ni halu nanizono nanizona kamukana vake nisakuli haluko ni kufita kwa mafererezo azona a processing ya zona luka ava mabukova ona cholo vake nisakuli ma factories lika kamukana zeye za processing ona ma minerals ani halu nazona kama nzwa mamwi lusainzi matasi avatu bani baba bwana ala kuli bwana banda nilika lozo kamukana nikawa kuba cholo mukafuma nakuli kamutala haluka anga gold yaluna yeno lukona kufuma na mabillions hai ya kwa processing hai yokuta seitahama ma millions tabaibu wanisakuli na hayalu na hai nakuzwera pili hamukata ni misalufe kamutala na haya Burkina Faso Burkina Faso mukafuma nakuli mari nakoze ze ferire ze hane saza maiswa ki na haya France ne kufumane akuli ma French bani nebaeza process lika kamu kana mikasamu laho na yani haitole muhakuli kulofa ma minerals alu naluselu ashinyeherwa haito kati ngafera kuzwa kwa batu bani kufuma neirengi kufuma neire kuli na hayani saika la kuzwera pili baki nisakuli vikaza wana kafera siziva centralized mana haya wana muna yani Ibrahim Traore utrole muhakuli na haye kuli izwere pili kwanda kuli lukati nyeba tubaba babwa na hala kuli basweli bafuma fahali maluna mikama nitiruli hatroba katinga mabona zesu liku noweza alaka chenu mana ya Burkina Faso sema suri kuno zwera pili bakenisanyi bakenisakuli sifumu sabuwa na bali kile katata kubwana kuli vangali kaluloza nizesu wana ingizi ne kuna kweza process ma minerals abona kapa kungama factories asio mana ya abona ni kwa tisa kulibatofu manila likazabu wanafaka ofi. Kubwa nafena ma agreements ae zahala. Mwahala lina hazoze wanahala kulizino otire. Ni kulibatisari kisabirezo zabu wana mwana haye. Ili kulisabirezo zeo ni hazi ye zahala. Kuba ni agreement ya kuli certain little percent. Ikuta kubani baba na nima mishina rizamfu tawani. Chole kehalu kule rakuli na haye ikazwe rapiri ona chua na kunyanda. Kapa kuzwera pili kuba mabu koba bake nisakuli zolweza kawa fera kapa kenisakuto kwa wanama factories nimane nima processing machineries halu sina marina mwana hayaluna zika halu tise za kuzweze chwangi lube mabu koba kuzike kwa fera iwana kapu kuswa nikuwa na ama ikutu wanini natakufita kuwana
hini shangwe hao kima ikuto hava lainzi falukepe lalu nafani mi ritu mele eni shangwe ritu mele kuminabo countrymen mi ka nzwi kaminaka luka vapalile famoya mi lu sepa kuli vatele ziba kone kuikutwela zem kone kulufaka ufela mi kibu ritu mele luri kona mwai nezitava ye hakunabu niti vovu fitavu niti vovu mulufile fa. Eni shangwe, luazwe la pili. Mi, eni, kona kuli tuto. Tuto alisa naku ituta. Kikuli, lina hazefu mire. Hakuna naha. Yene tomilwe fela kuli isamba itoma nefumile. Vati. Kuna nizeba fukonile kufumana. Kuna nibutari. Boba na nibona. Boba konile kuba nibona. Kona kuli. Nuswane la kuziba kuli Afrika kuli ive mo mweso na kubela kilu na veni kono munga tabaluna lubata kuyeza ma demonstrations against business people ni kuweza glorify politicians. Haluweza chwalo luaiti masfumulu na veni kakuli ma business people kipo na vato wabasole kutisa msevezi mwa Afrika kapamana mibia mi halu savaezi hande vako na kututa ni kuya kwa lina hazemi koku na ni wiketo mi luko na kusiala lusina msevezi mi lua kutamavu njewe. Pakenza kuli kutisi soe ya undi wanyangela ma Afrika kikuli. Kahai saa nikafuma na msevezi ma office. Kona nikabonara kuli nizwezi pili. Halusika lutoa hulu za vuikezezo. Kapa kuikezeza kama zohaluna. Lulutile kuli mvuso ukalufaa msevezi. Nunutile kuli mubuso ukalufa misevezi. Mi hansa lufile misevezi kona lukamba shafara. Kona hakikumba shafara. Kuli misevezi ya mubuso yeba lufa. Kapakai ni kai kolu kona kufumala misevezi. E, hakimisevezi yu kona kuseveza kuya kuile. Mi hape hakimisevezi yu kona kulufa sfumu. Kona kimi sevezi yelu fali tuelo. Kona kuli kimi sevezi ye fali tuelo. Hakimi sevezi ye fa sifumu. Kapayeti salukau nilipulukelo kumina kalwamina. Kona mbona ase mezeri taya kulise muinzi mwando wa msavereka. Shere nyani ni mutuwaezi ya ni haisa taha. Muka kala kuitenga majitava za sipolitiki. Kuli mwendi valiko pano za sipolitiki waka mivona. Ni kumifasi tulo. Kuli muzwele pili. Tabae ya izahara. Kuna kuli amusafumani situlo seo. Muka la kuluana. Mimu baba tu. Baba nyemile. Paka nisakuli shere nyamina. Mikona mvona nivaye tereli mwa Afrika. Baba taku shwela fali pula nifali ofisi za boye tereli. Mi baba taku shwela fali pula za boye tereli. Bakensa kuli vazibakuli, hapa kazi wafavu yeteleli fanu, mwendi vaka kutela kwa buwata na hape. Kono watu, vava na ni muhupulo, kapa, vava na ni pono, ya kufu pasfumu, mikamu kwa wali business. Yena ninako, ya kutova mali politiki, hanayona, bakensa kuli, ubona kuli ukakuka musinyeza nako. Milu kakona kuzwe la pili, lupote na misika hape, lutozwe la pili ya samlaho. Musi kwa hule ni mawele samina.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Hey, Nishangwe. Wazwela pili. Mi... Kikwanu Kwari Wireless za Eagle FM. Mi number loma studio ki 083-288-401. Kiona number lo ambataku vanilu na kwanu. Mi kimi zuzu ye mashuma maveli ni ulimungwi asamla hwa hola ya lishumi peli ya musihali mi kelo kena kone kumwata mizuzu ye mashumi ya maveli ni ye ni ulimungwi en kona kuri luzule pili kika fua lupule la kuri sifumu saluna sizwele pili sisa zwele pili kilu na vatu ba Afrika kubona kuri sifumu saluna sazwele pili mi haluna nili business za maana mibia luna nili business za vatu wa konile kupuwea mashire nyavona kapa matushire nyipavona totu nyani kuri ayaheka kampani kahae mia ita usikuri kiva tuwa na nahul mashire mi hava ufileka musevezi kwa usule kuna panopa. Ni halu luana. Kuli eni lituelo hakizo na hande. Kwa utuhala. Mi chole kuwe ni kwa mbola kamu kwa munde. Woko nakutisa tumelelano. Mi halu samboli kamu kwa munde. Wotisa tumelelano. Mukaipumana kuli. Seluinzi mabutata hulu wabatu kapa seluinzi mabutata wakuri vali business wewe angusi wakato sava kutotoma li business zaba na mwana mibia mi ni vali business hawa satomili kazaba na mwana mibia hakuna misevezi kakuli misevezi izwa kuvali business vali politiki havati si misevezi. Vali politiki vati safera mubuso. Mi vabapala kalolo ya buto kwa nivona. Ya kubona kuri. Kuna nisilo landa sisi nde. Kapa moya umu nde. Kona kufuka moya umu nde. Wabu iketo. Kubali business. Kuri vakone kupanga. Kuli wakone kutisa misevezi. Kusanula kutomwa li business. Mi hakili business fela kono, kili kolo zetuna. Zeto tisabucha ziva. Kwa litava za kwa mazoho. Kakuli, kisi sesi tuna selusina, kibu chaziva wa misevezi ya kwa mazoho. Mi voo kivu fokoli wabu tuna, wolu nanivona. Lwa fokola kuya kalitava za buchaziva malitaba za kwa mazoho. Mi lusona kutoma likolo zetuna. Mi nikuye za lipuisano kwa linaha. Zeso ningebo China. Wa Amerika ni bo Russia. Kuli lubata kuchila ukaniluna. Malitaba ze. Kuna kuli hamka toto masesa, sikuli sesi, asesi kipanga chwana. Zeru kako na kumifakize, kono selu vata kikuli, lubata vayahi vana mibia, kuri bakone kubabona batolutwa kupanga misebeziye batakukala kupanga mabetri calcium yelu yepa kapaelu lafa mwana mibia lithium kimlafo umtuna kapa kinto etuna ya buto kwa hulu mwantaba zaachwa nungfa mizabucha ziva wali mota zeveleka kwa mlilo wa magesi mikutokwa hala machwe akona kutisa kuli masola akone kubani mulilo mwana kwete mi masola betri kapemane limpanga liko kafa ze pangwa famulafu alisiam ze tisa kuli limota ze ipitezi zese pangwa zese lipangwa chwa nungfa live likone kumata kamulilo wa magesi isi kamulilo wa mafula oli mimu tukona kumata kuzafa kuya maotavi mota hae isa felimulilo kikuli kuvenivu mapanga panga bobo zofa kuchilauka kuku ipitezi luli kukona kuyeza mtoeo mivu mapanga panga vo buzi wakwa lina haze mili na hazeo tuka kona chwanikuli senga senga kuli lilufe kwa ten kwa zibo yeo mane nibucha ziba bo selu kona kufulela kapa kini puisa no man selu kona kufulela kapa selu kona kufanzona fahala aluna nilinaha zefu mire kuli valu fe kwa ten kwa lichaziva valu tomele valu tomele mandu abuchaziva mo lukako na kupanga machwe ato kwa hala kwa limota unaviza kwa likima kaa betri kapamane chwalo ni masola betri kuli apangwe ma Afrika miseu kako na kufafa kakuitumela kisi kamani kulivatili semu kako na kuchincha na nivona kisi kamani zeo kili tabaziva sana kufona vali politiki kulikuwa nilipu isano zabutokwa mivali politiki vasona kubona kuli naha ihula kama emu apahami kasifumu sayona mi lukau lolu zwafa milafo luya kwa naha kono chwane nunalu nyemezi vali politiki avanzi vali kakulu tolokela kuliela mulafo oenzi mamubu kiwaluna kono vakensa kuli vuchaziva mubu toveleka kwa kutofuzela zezo mamubu ni kupanga fateni oli kapa kwa kufuzela oliani kuli kone kuba oli yelu kone kuseverisa mamota mane chalo kuifuzela ni kuisefa. ki kapamane kuhamula fateni ili olize shuze siani siani kutokwa la buchaziva bobu ipitezi mi buchaziva bobu bakensakuli halunabona olieo hakialuna miluna wanyema lupula kuli vale kisanaha kwa mazwahule kono yeo kiniti kai nikai mi anika misa kwa mlaho luye kwa ma 1970s ti kampani zetu na zaoli za vo Amerika zeso nenge vo Chevron hava tofu mana oli ma South Arabia kulise kuna ni oli kanti ma South Arabia kuna ni oli mi se bakala kweza milafo ya oli kapamane kuye paliliva za oli kutofumana uludhi kuli kama ni tiruli kuna niliva za oli chole vaka vakala kuka oli yeo kuisefa mane chwa ni kuhamula fate nili oli ze siani siani mi va South Arabia nivona ni vakalile ka 10% yelu kakala kayona haiva oli yelu na kienga taluri nivona ni vakalile ka 10% bakensa kodi buchazi babo bele kile faku ka oliani kuika mamuvu kuye paliliva ni kutaluhanya luli kuli oliki yeki oli ye akimezi butali ka ofela bwani ne si butali bwana ha South Arabia ne li butali bwali naza kwande kona kuli bwana chore va South Arabia butali bwane vaizize kikuli 10% ni bafumana. Ni vaivea. Mihane vaivea. Sipa tofi tafama yemu akuli o. Luba takuleka yemu 10%. Mwa lipulukelo mo. Luba takubani lipulukelo. Ze tofi tafama. Lipesenti ze lishumi. Mwa oli mokanti. Baba fao. Sa samuna ni lipesenti ze mashume maveli. Hase va inzi hape. Kile va tofi manato kaka mga shereni. Kile va tofi vea hape. Se toekeza, si batofu mana li pesenti ze mashumi amala alu. Mi, hase ba inzi hape, si batofu ba li pesenti ze mashumi ya mane. Mane kutofita fama yemo, akuli chole falu bata li pesenti ze mwanda. Tubata kuleka, likazeka ofela. Kona mvo na kulifa, sekuna ni kampani, ya oli, ye tuna, ye vizwa Aramco. Kona kuli, Aramco, ki kampani ye tuna, ya South Arabia, ya oli. Miha isika kala kuba ye tuna kachenu. Vakali de kuzamaya, hainyani, hainyani. Mimane kutori, haba tofu, fitafama emo, akukona kuleka, lipesenti ze mashumi. Kapa lipesenti, ze mwanda. Mwa mingendenge ya kula faoli. Mi luangu felanga huru kunyema. Kono kitava elsa na kutusi sakuli. Haba burela kuli. Oli haki ya luna. Kiniti haki ya luna. Miha vatalusi oli luri. Kono vatalusa mingendenge. Wakuyepa kutaluhanya. Mane kutofumana oli kamani tiluri kulikie matasimo. Kui mwata matasimani kapa kuika matasimani ni kuitisa kwa lipaipi. Kulichole seko na kukena mwa lipaipi. Mise kuna nilipompi za oli. Zee ya mamishini yeko na kusefa chwale. Eni, mihali o alisefa zeo mile zani zia kwa. Mize mezi lia kwa. Mimuze mezi mo, kona chole mokutozwa li oli za mifutafuta. Ze siani siani. Vo kibu chaziba, bobu sibwa luna. Mikamu kwa o, hakupole wakuli oli haki ya luna. Kini tiluri, lukone kulumela. Miluka potila misika, kimi zuzie mashumi ya mane kimi zuzie mashumi ya maveli ni mine yesi alezi kwa kwa kudina kwa luna kone kufita kwa mafelo miru kone kufa maka ndesi baka.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Oulio mnangeshefa na wahara kushivifa oma kuroyo kupitira muhurike radio station ayo Eagle FM. Enya mkulu olongaha. Ninge kwa tafano na Monica kushikondosha ipindi konorahe tatu imwe, heali imwe, ne heali, imwe imwe no hamano. That is 081-7147-116. Mwambelewa konorahe tatu natu, mbali ohe tatu batatu, ne nola no natu. Ninge tumo emaila monica@eaglefm.com.na opo mwane oshijemo shiri nawa.
Eagle FM, the eye.
Mekime zuzu ye mashumi ama veli nye mi lalu yesi alezi kapamane seri fa seri ye mizuzu yemashumi ya maveli, niemiveli. Mi luazwe la pili. Kona kuri, kona sisi tisa kuri luna, luvone kuri, luutu sisa kuri, halubulela za ori, kuri ori haki ya luna, lutalusani. Na haluka atalima, timana, kapa article 100 ya mto mpuso wa Namibia. Bulida kuri kakao fela zenzi mwana Namibia kizana Namibia. En yao kiita bayaniti. Kono. Buchaziba hakibana Namibia. Miba kensa kuri buchaziba hakibana Namibia. Namibia ikatokwa kuri even vuchaziba wayona kuri kusike kwa vaniataha kutoyepa mani chwa ni kutaluhanya ori kwa mezi ama noeza chwalo wanga wakala kuweza wakala kufumana kuri country river za ori kize mili river za mezi kize kapavuliva wa mezi kibo ni vuliva wa ori kibo ni wakala kuwa nivuchaziva chwale kuri akone kukafela ori asa kimezi mivu kibuchaziva wubu ipitezi. Mikona kuri, usonela kuri, lulumeleva na valu na kwari kolo. Kuri vayo itu talitava, zeto kwa naha, kuri izwela piri. Zeto kwa halaki naha, kuri izwela piri. Vayo banivucha ziba, voito kwa naha, kuri kone kuzwela piri. Vucha ziba malitava za milafo, mihaki vucha ziba pelabo matoho. Kono kivu chaziba boko mazoho. Kuri gauda halu konile kuyepa kiye chwalefa. Kapamane kopa mulafo wa kopa lukonile kuyepa kiwo kiye kiye kopa fa chwale selu tokwa kulikopa lukone kupanga waya fa kopa fa kisikamani milwata ma fiber optic cables a internet lubata lintambo zesu ya nisiani zeo kona kolko na kunyomeka kulikube ni zeo bata kaofela ni kuli kone kupanga ntambo yeza kuli hamu inyumeka kwa speaker kwani ni kwa speaker kwani speaker yani ifa linzwi kwani kwa speaker ye, kwa speaker yengwi kintambo mangiyeo kapa hamu inyumeka ntambo ye ma computer mukona kuunga litavas ma computer mo nikulivea ma muhala wamina kapa mane ma muhala wamina nikulivea ma computer kona kuli zeo kilitaba zeo tokwa kuli mtambo kuli ntambo ye pangwa chwa hala tuku ziba kuli ntambo ye pangile fanyi batili lubata kuziba kuli mpango ye ntambo ye mnisolele ntambo ye ipangwa chwa mi amuka talima va China nivona ne vasina puchaziba kona vai tutile puchaziba vo kuba Russia kuba America kai ni kai kuba itutile kuba kone kuituta mika chenule lubule la China kulikio nana hase fiteza hulu malitaba za mapanga panga malifasi mimane hakilifu hakifu mapanga panga fela kitaba za puchaziba kaufela mivafitezi en waziba kulikini na ze talo ze tuna majifasi va America va Russia ni va China en ni va India nibona seba fitezi kono kilina ha ze opisi sakuli sifumu sizwa kilitaba ze ngata kapa kimi kwa mingata ye tokwa hala kwa kuya hasifumu sana buchaziba mwali vak mwali mwali luku ze siani siani zalizo ya pili buato kwa hala mwasi luku saa makete mwanyo chwa kisi luku saa njimo nisi luku saa sirezo kibu chaziba boto kwa hala. Mini kwa nakumivoya kuli. Buchaziba babu ngata. Golu severi saka chenu. Baba karilebo na buchaziba babu kima sole. Kili kolo la sole. Ikawa hivile mwana mwa Amerika kapa mwa Russia. Kibu naba karilele kaze. Nika mifamutara. Wa microwave. Microwave misebezi sahulu. Kono microwave, ki masole, beba ikalile. Kibu chazi, beba buzo kwa sole. Mi, mane microwave kirada. Kono ne basa baku yivule lakuli kirada, bakensa kuli rada nekasa bisabatu. Bakensa mavaka, amangu, elusa kone kufulela. Kono, bako nile kuvea kuli ki microwave kuli iveli nzile libu nolo kuli batu ba utu sise kuli batu basika basike basaba konolo aziba kuli ki rada nito yani mi amuka vata lipati siso amuka aiza lipati siso muka afumana zeni zemi nimi vulela fa kapa zelo nzile vulela mikona kuli haluka tali mama Afrika buchaziba kibona babu to kibona babu sio mi lusava fan buchaziba mukafumana kuli zelu kona kweza kizengata. Usavafia ni bucha ziba. Kafuma nakuli. Selu kwa nakuleza. Kizengata. Kwa nanilume nakuli. Ma Afrika. Lulume nakuli. Ma Afrika. Vuchaziba sepuzama abu ungatafa. Sepuzama abu ambakana. Baka nisakuli. Lina kosa lizama alichincha. Miseluna ni baba ncha. Vese baba nara kuli. Seba utusi sahulu litaba ze ipitezi za chwa nungfa. Mi seo kisisu pasesi nde. Miluna nisepe ya kuli. Mwende kuku ya mazazi. Niluna luka ava. Vatu, baba kona kuipangela, niwikezeza, dika. Mwende, kwa jina zetu, kwa jina kozeta haa. Lukava, niwa pangi vali mota, kapa vali, niwa pangi vali sipi. Mili sipi ze pangwa mana mibia. Mikili sipi zali mota. Kapa mana kili sipi ze siani siani. Foko na kupangwari kazesi, zesi ya nisiani. Kwe tingile, konoli kolo za luna, mu Afrika, liswanezi kususumezwa hulu, kuli zibo yewa faa kwa likolo, ive zibo ya mazoho. Mwanaskolo haka yo feza, akone kukona kupanga, sika. Kulikanti sisi tisa kulilupange paipi. Kisi kamai. Sisi tisa kulilukone kupanga mupila. Kapa paipi, mapaipi asia nisiani. Kuna ni mapaipi a elve ya mama mota. Halu nyumeka. Limpanga likoza mapompi. Kuliluwe ni mezi mamandu. Lube ama paipi mali mota. Mi hape kuna ni mapaipi ama laiti. Kuli hazel nyumeka ni ntambo fani kuli nduive ni malaiti. Ni ona luavea mama mota. Zeo klika zelu ziba hulu. Kono halu zibi kuli ntambo ye nivea mali mota mo ipangwa chwani. Zeo kizo nalitaba zeo sazibi. Mi kizo nalitaba zeo kutiseza mumulaho. Kapa kona kiyo nabu chaziba baka nisakuli ya luna. Nabu chaziba bo. Lukutela mumulaho. Baka nisakuli. Kopa ya luna. Luile kisaka kuchipa. Mi. Luile kisaka teko ya kutesi matasi. Kono haluka yole kama waya. Hapa viza kulikima kopa waya. Luka yole kama waya. Atobo na kulilua aleka kakutula luri. Kono kima waya, azo humilafo, yaluna, yezo manaha yaluna. Kapamani lunalule kisa guava, yaluweza kuliki kwava. Halule kisize kwava, bona vayo panga fateni sino, sesinua, silu kona kunua. Vayo panga fateni sino, sisi nyua. Mi lunalu toleka, milu anwa. Wana vayo kondola fateni sino. Sisi munati. Kulifa guava, halu chifela guava ni kufeza. Kono kuna ni sino, sisi zwa fateni. Ni mango niyo na kimo inezi. Mi ivayo na vakona kuipanga. Vaifuzela. Mi hase vaifuzezi. Kukona kuzwafate ni sino. Sesi munati. Mi vavea mama kapa. Mama votela. Mi vavea fate ni liswaniso. Zali kampani zabona. Mi lutoleka. kono kilikota ze melile mwema la paluna. Mi kilikota ze melile kwa lindame inozaluna. Kono, pake nisakuli fatu wale kota yani, muselo wani, kero, no, nekuna ni mushini, wana ukonele kufuze la likazani. Nikukopanya mezi, nizengu zeko nahala. Kuli kukone kukondelwa sizo, sinofateni. Mivaa hamula, misi noluri, sazo fateni. Milto aleka. Nikunwa. Kama vizo, asiani. Kuli ye, ki juisi. Ye pangilwe kwa Kongola. Kapa, pavewa batenuli vizo labona. En.
Ah, no zapate ire nana pro takuta maklasi.
Ensha.
En, kani zuzufera likani, iroskiska kwa nakale wano kutoli se vaterereze. Kutoli se nivoma analiza. Kana Afrika. Kuti tu kana lo Afrika ilukulu ire. Mea wako katichwalo, kisi kama nisoro kwa nakuweza kululu ikeme ililu na vengi. Na kala waki kule hae skalukulu, alo skalukulu wa Afrika. Mavaka kia kuli, mavaka kia mengata nga takono few of them sifumu salona. Ulitengira alo kwa lina zama kuwa koo. Kana mwana kuli foreign powers asio hezi ngito wakana ni mata pas kumusalona ma Afrika. Number two mutaifa currency mga kumana kuli currency alona mga utawole US dollar ya iza dominate kwa value kona kuli luna currency alona iza affected kona kuli luna iza affected chalona kwa sifum kwa ekonomi ya Afrika. Kamtara, kambi kuli yewa sirguwe zanga propose kuli one Africa anto currency. Ni kuli kambi kuli ki United States of Africa yewa sirguwe za propose wa otura wale. Na ikava maso ande kuli na ukai kemera una venyi. Ufita kuitinga kwa lika zama kuwa. Kuli mtali niseka kufereza mga wana kuli na ike makuwa. Dominate ya makuwa ma industry zizi katoma. Mama kronto ekonomi kima kuwafera vali teni mateni mungata wana waza dominati chale mkwafera uli na kukele ni laka nilukafa zenga taruli chale kuleli kemele yonaye ni vlezi kuli kando lo atamana mo kulivetela Afrika inosi kusinagu itenga kwa linaza kwa mawate kwana and then ni one Africa currency lutava chalo hakuna kuli currency ya Botswana mawe yo na ina ni value kupita dola amka ina na ma kifi yolo ulela inflation kona kuli kambi kuli kiwa na Africa currency hakuna kuli no currency ya kutiyo na ina ni value pahami yei kutesa faisi yeza affect economy ya na hayengi chole ini lukava cholo nikubwa na kuli lunava na va Africa kilu na va itengira ulo masifumu kata kimona industries kimama minerals likama nikafera zeza nevukai kemera na rei sinapuza ibuza kuchale kisika mseku kuna kweza kuli kemera na rei kamtala wena wakona mito mitala kere nikona kufaye
awa batiri kubonala kuli nako hai nako sora hande kono mwende amkalu kuluha. Anzi kwa limkacha isa na kumai?
Lucha isa tu.
Katu?
Yeah.
Ok, kona kuli ni vata kupa mizuzu eme ashimi ya maveli kumina. Kona ni topic eni vata kumilumela fafoni ya minafo.
Ok.
Iye katova palafamo ya kamusu.
Oho.
Yeni shaa.
Ah, mana kuna butata.
Shangwe.
Litumez batole ande nivaterezi, no mana nisagatara.
Litumez.
E shangwe bai.
Eni shangwe sabasa esu? Mi luka patira misika. Asamu laho, lutofeleleza nukulaeza.
Ouryo mnangeshefa ne wahara kushivifa oma kuroyo kupitira muhuriki radio station ayo Eagle FM enya mukuru olongaha ninge kwatafano na Monica kushikondosha ipindi konorahita timwe heali imwe ne heali imwe imwe no hamano that is 0817147116 mamberewa konorahita tunatu bali oheta tubatatu ne nola no natu ninge tumo emaila monica@eaglefm.com.na opo mwane oshijemo shiri nawa
Eagle FM the eye.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Ele shangwe, luazwe la pili. Kona kuri, Afrika isonela kuri kemela. Kono kwa yusetisa kuri lui kemele kikuri. Luka pa, luske lai. Luseska atisa kuri lui kemele. Kipu chaziba buka hava nivona. Lusavafia nivu chaziba. Mbuka to kwa hala kwa jinazengu. Jinazengu zika kala kulusava ni kulufarikute. Mi zika zika kala kulusava ni kulufarikute. Baken sakuri jinahaze kona kulufumbela. Kuli eni luwa kona kutamoni kuto mivakisa kasifumu. Nimi nakuta nzemu kona kubavakisa kasona. Kukuli hakuna milafo eka azwa mo eka ya kwa na Europe. Kapa kwa Amerika. Kona kuli. Foo, muwa wakisize nivona. Chole, mina, baka nisakuli, hakuna bucha aziba. Nikomu kawe ya kuli, milafo ya mina hainaku ya, hainaku zwa mo kuyakai. Hakuna kuli mkafumana lukau. Mwasika mai. Baka nisakuli, hakuna selu kwa nakueza. Mikamba, kamba luna niselu kwa nakueza. Kambe, lukwa nakupolela kulivatiri, lukwa la miseto aluna, hakuna milafo ya kazi wa mo, yesika keniswa. Kapa yesika pangwa kuvaliviana. Hakuna kota ya kazi wa mo, kuna sivala sa kota, yesika kazi wa mo. Likota kaofela, yisona kupangwa, yisona kuvali tafule. Mi mukavani nako, ya kupona kuli, muikemezi kalwamina. Mr. Basayesu kuna sulutu pindo mbetu na mlungu. Luye melefa, lutobo nena hape kamso. Mwana kwa yesu wala msirale sinde.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, eh? And I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Did you know that in Namibia, over 1.4 million people use their mobile device to access the internet? So why not meet your current and potential customers where they already are? With over 600,000 cumulative users around the world, between the Eagle FM and Imba mobile apps, Eagle Media House has the perfect digital platforms for you to advertise your business, upcoming events, weddings, vacancies, funerals, or any other announcement that you have on their digital billboards in their mobile applications. Put your ad on our digital billboards, and with one tap of the screen, lead users directly to an address of your choosing. For more information, contact Hende at 081-410-9077. That's 081-410-9077.